Just like and more Uganda. Musically from Wakanda, yeah. Kukalo kupamba na jena kulira. Kukalo kupamba na. Kukalo kupamba na jena sanga malaika. Omuwala yali mulungi nyo. Omuwala yali mugaga. Nze nali na kanyama bode no mubiri gwa bazirwanako. Nze nali no mutima layo ya simba je wogerangako. Owange ye mumbeja nafuka mulangira baby. Bodyguard nafuka bodyguard. Bodyguard nafukira dala na bodyguard. Bodyguard nafuka bodyguard. Bodyguard nafukira dala na bodyguard. Nze nali n'omukisa omuwala yannonda nze mukumengako. Laba bwe nfuna omukisa omuwala n'angamba nze muyambengako. Nze nali ku intention ya kukola sente kumbe omutima gwe gukola love kati tuli biwanvu kuba tuli mu love. Gwe bawo wa bodyguard kati nafuka hatigadi. Hatigadi nafukira dala na love guard. Bodyguard nafuka bodyguard. Bodyguard nafukira dala na bodyguard. Bodyguard nafuka bodyguard. Bodyguard nafukira dala na bodyguard. Kati mumpe ku magezi love mpambye hey. Kati laba ndi muwambe ndi musike basikisa walambe. Bodyguard nafuka mukambwe ya mukwatako je musala we chambe. Bamukolele lumbe nze nali ku intention ya kukola sente kumbo mutima gwa kukola love kati tuli biwanvu kuba tuli mu love. Gwe bawo wa bodyguard kati nafuka hatigadi. Bodyguard nafuka bodyguard.